tazame supplier. Supplier. Buddha zone apa.
Wissa dansa.
Rest in peace, holy God, holy gods. Hello. Rest in peace, my homie. Rest in peace, ma.
Oh, yasa.
Situlimpenda na yeye alitupenda, ila Mungu Baba kampenda zaidi. Nenda kamanda kurudi kwa mchanga, kiki mbili kikifo imepangwa yo. Bora ungejua weza kungetuaga, ila ghafla tu unatumiza yo. Watu analia machozi wanayamwaga, mondoka jana tu tushakumisi friend. Kosa tension kicheke caption minaba kihoi walivyandika
harapi 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 harapi.
Umekwenda swaiba situlimpenda na yeye alitupenda, ila Mungu Baba kampenda zaidi. Nenda kamanda kurudi kwa mchanga, kiki mbili kikifo imepangwa yo. Bora ungejua weza kungetuaga, ila ghafla tu unatumiza yo. Watu analia machozi wanayamwaga, mondoka jana tu tushakumisi friend. Kosa tension kicheki caption minaba kihoi walivyandika. Marehemu alikuwa mtu wa watu, yote kutokana na roho yake. Alipendwa na watu wa rika lote, sababu vituko na ucheshi wake. Kicheki mtandaon nageuka pembeni, misina nguvu machozi ananitoka. Nakosa tension kicheki caption minabaki hoi walivyoandika RIP.
Basi simeni bye bye, asera bye bye, wenunda bye bye, amuni bye bye, amujua uki bye bye, ambaba kaya bye bye, wesi yomuka bye bye, ya baba bye bye, ambaba stoti bye bye, bye bye, wesbata bye bye, jenero bye bye, aduli saru bye bye.
Marehemu alikuwa mtu wa watu, alipendwa na watu wa rika lote.
RIP mama yake na mie,
mama yake na jiari.
Supplier, supplier mjukuu wangu.